Wakano godi manenu wankano. Yako me logo jafi foma. Mani pechi kelide nuwerika. Kufodi ne dozie nuwano. Etu akufodi noze na kukune mebi emebi nu. Onye ka anyị ga-atazụta maka na Chukwu kesịrị ụwa nụ wee mezi ụwa etu ọ ga-adị. Enwele Chukwu, enwele Ekwensunu, enwele ọchịchịlinu, ife n'ọdịfunu. Chukwu kele ọchanụ, okele ojinu, okele anyanwụnụ, okekwulu ọnwanụ. Chukwu kele ụwa dozi ụwa ọfụma. Mana njọ dị n'ụwa kaligo. Ma biko nụ ụmụ ụwa, unu abụkwa na njọ nụ, unu esokwa na njọ. Maka na njọ adị akwụ ụgwọ. N'ifeọma ka a na-eṅomi eṅomi n'ụwa ka. Ya bụ onye fụrụ ọgọ, ya mebe ọgọ nụ. Ọgọ dị mba n'elu ụwa nụ. Nkwa! Onye fụrụ ọgọ mebe nụ,
ọmọ ọgọ dị akwụ njọ.
Prince Ike Ezebunafo, Eze Lagos, Set Model Global International Limited, Obele Nwazi Oboga Bulejen, Ikenke Yishuli Wenyoso, Ezi Ayichi Joke Mwenyata, Yano Dozi Akwa, Obati Ifade Nwanyoma, Obele Nwazi Mbise, Munyike na Prince Will Ike Ezebunafo Junior. Ọ ga-adịrị unu mma. Nkwa amala.
Obele nwa bilinu, ego yi galela galinu. BCN Sports. First-class garden. Na Lagos, Obele Mwaga Banero. Iwe Jukwe Buko Nungu Abili. Eze Nibo Na Goto Nunu. Ideni Ye Mwasi Bili Oyu. Nkenge Nichuli Gwenyoso.
Ede Mwabina Bili Nu. Enu Ede Obina. The more Osi Investment Company Limited. The more Steel Pipe Limited. What are the layers, man? The layers one Abuja. The value. Chief Alolo Monday. Si akuna ukwaje na kawan vitenansa ebu eje job na AIA Life Mayor Great Precious Club of Nigeria Ambassador Ebu Gents Club of Nigeria Chairman Efficient Club of Nigeria Both Chairman, Amuad of Fitness Club, Lagos. President, CBAC, International Company Limited. Obele Mwaga Bani. Ukwaje na kona, Obele Mwaga Bani. Nkengeni, Ngejuli Wenyosono. Keneli Mwunye Iwanyome. Ezio Geli. Chief, Chinedu
is the fool.
Chief, Executive, Ivic, Industrial Control Limited, Oshaya One, Dumuji, National President.
Chief Lawrence Ebenike Omane Tilora One Mugunga Omane Tilora Ezibo Imobili Ezimwe Medikenu Onye Weli Weli Benu Oyimobili Nungwe
Managing Director, Multiple, Nigeria Limited, Akubeze One, Dukunu, Obele Mwaga Baniru.
Prince Peter Chinedu Agu, Ozoplini Ego Newi, Ntenkeni Chiligo Yoso, Obele Mwaga Baniru.
Chibisi Najiodogu, Odena Mwaga One, Nabogu. South America. Umba, Amala.
South Africa. I get push on my one, Imo State. DOD, Director of Director. What are the name of one? Mr. Gojuku Zenago. Dara Ugonna Second. Iyala. Oji Esi Emongo. Yande Zibo Munia. Mrs. Njideka Zenago. Managing Director, Status Nigeria Limited. Chief, Ogudeli Ezewangu. Ewepunike Nananka. Obato Zuora of Ibo Landing. Chairman, Amalgamated of Anambra State. Ogadele Yemma.
Mwa, Amala.
Chalice Electrical Company Limited, Abuja, Wande Mado. Chief Okeshia Lea, Ahmadike Wan, Deze Bogumbise, Deze Oyema.